Genevieve.
D-class.
Furuguna papaya.
Kila siku na spend it out.
Furuguna papaya.
You don't care about me, baby.
Furuguna papaya.
Yeah, yeah, yeah. Vimenishinda kwake, yeah, yeah. Ni adibiwe na kosa singa iweje, ni wazi kwangu pendo hana, hana. Mwanaume gani nyumbani nimekuwa mlinzi tu, aibu kwa majirani ukirudi maneno kila siku.
Kobize na kazi, kisima changu kimejaa maji, nawe kata umekata utekaji, nimekuvumilia.